Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ekya UNEB olunaku olw'enkya kigenda kufulumya ebyava mu bibuuzo ebya siniya ey'omukaaga eby'omwaka oguwedde 2025. Abayizi 16,000 be baatula ebibuuzo nga ku bano kwaliko abalenzi ku luno baali nno bangi 93,000, abawala 77,772, nga bano bakolera mu bifo 12,804. Ebibuuzo bino bigenda kufulumizibwa maka g'obwa pulezidenti Nakasero ng'era minisita y'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni yajja okukulembera omukolo guno gwonna. Omwogezi wa UNEB Jennifer Kabule Musamba asabye abakulira amasomero nga bakyalina ssente zibabanjibwa basasule mangu ng'era abanaabeera batakikoze babifuwe mu ng'ombe tebajja kubifuna.
Gano kujukiza abanaffe ba head teachers hezo centers okulabanga basasula abanayo ebbanja basasule amabanja ago baleme okutataganyizibwa ate mu kiseera ekyokufuna ebigezo by'abaana baabwe, kubanga singa wanaabirirawo alinayo invoicing eri outstanding nga tanaba kugisasula, ekitongole kigenda kuweereza ngalozasi z'abayizi bo. So twagala obakubiriza bannaffe mugende ku mitimbagano gyammwe ku poto mukibereko mulabe oba waliwo sente zonna ze bakubanja osobole zisasula ebintu ebinnabakola ki tebinnabakufulumizibwa.